umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu GRID mu magambo ahinnye y'icyongereza bisobanuye Great Lakes Initiative for Human Rights in Development wakoze ubushakashatsi ku burenganzira bw'umwana. Uyu muryango uvuga ko wasanze ibigo byashyizweho hirya no hino mu gihugu ngo bicumbikire abana b'inzererezi bifite ikibazo gikomeye cy'uko ibi bigo bitagira amategeko abigenga. Abakoze ubu bushakashatsi bavuga ko uburyo abafashwe bagezwa mu kigo ngororamuco bidasobanutse. Ubushakashatsi bwerekana ko abafungirwa mu bigo ngororamuco bagezweho batazi igihe bazaviramo. Uyu muryango GRID uvuga ko hari ubwo umwana ashobora kubona abamukurikirana akaba yararavuye mu kigo cyangwa se ntamara igihe kingana n'icyumweru, mu gihe hari ushobora kumara n'ukwezi ataravanwa mu kigo. Destine Umulisa ni umuyobozi wungirije wa GRID mu Rwanda, avuga zimwe mu ngorane basanze muri ibi bigo.
Twabonye ko kuba zira transit center zaragiyeho byakemuye byinshi mu mirere y'abana. Gusa impungenge twasanzemo nta mategeko agenga ibyo bigo ahari. Ese winjiramo ute, usohokamo ute? Rero twifuje yuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo zira transit center zigire zifashe mu buryo bwemewe n'amategeko. Niyo mpamvu usanga abanyarwanda cyangwa se ibihugu by'amahanga bivuga yuko ari ibigo bitemewe, ari amagereza. Rero kukuraho izo mbogamizi n'urwo rwikeko rwa hato na hato, nuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo umwana najyamo tumenye ko yagiye mu buryo bwemewe n'amategeko, nanasohokamo tumenye ngo yasohotsemo amazemo igihe kingana gute.
Bamwe mu bafungiwe muri ibi bigo basaba leta ko ibi bigo byakurikiza amategeko, kuko hari bamwe bemeza ko bahuriye n'ihohoterwa ubwo bafungirwaga.
Ubuzima bwawe uko nabusobanurira ni ukuvuga ngo kubera ko nta dosiye bufite, ni nka gutya tuba twaba duhagaze nk'ahangaha gutya ukaza kubona ukabona baraje baragufikiye, ntacyo wakoze, nta muntu wishe, nta muntu wakomerekeje, nta muntu watutse, hariya ni ukuvuga ngo iyo hari uburimbuke.
Abakoze ubushakashatsi basaba ko abana bafashwe bakajyanwa mu bigo ngororamuco bakwiye gushyirirwaho uburyo bwo kubagorora, kandi bagafasha ababyeyi kumenya aho baba bajyanye abana babo.
Ushobora kumva nkanjye nk'umubyeyi umwana wanjye kamwe ngo ari muri Gikondo Transit Center ni urugero, ariko najya kumurebamo hasanga yasohotse. Muri rwa rwego rwo gufatanya kurera ntumenye trace y'umwana, twifuza yuko niba yabafatiwe mu buzererezi ajye Gikondo cyangwa se muri Transit Center abone barebe uko bamuhire ya bita agaruke mu muryango ameze neza. Ariko noneho uyu munsi kuba nta mategeko ari muntu umenya aho umubariza, ntumenye ibyo ubaza,
hagiye gushyira amezi agera kuri atanu leta ishyize ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco. Iki kigo kizatanga umurongo w'uburyo ibigo ngororamuco byakora. Umuyobozi w'iki kigo Bwana Bosenibamwene yabwira Ijwi ry'Amerika ko ibi bigo bikorera ku mategeko, gusa nawe yemeza ko amabwiriza azagenga imicungire y'ibi bigo ategerejwe mu minsi iri imbere.
Ntabwo ariko bimeze, hari iteka rya perezida ririmo ubungurizi bemezwa na kabineti y'ejo bundi ahangaha, ni iteka rya perezida rigenga imicungire y'ibigo ngororamuco. Ariko noneho harimo n'umushinga w'iteka rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ugena imikorere n'imitunganyirize y'ibigo, ibigo twakwita transit center.
Ibyo teka ni risohoka ryabo rya perezida ryabo rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu rizakuraho izi mbogamizi aha n'abantu berekana.
Hari ubuyobozi bw'ikigo buhari ubundi basanzwe bafite amabwiriza y'agateganyo, ngira ngo Gikondo ifite amabwiriza yashyizweho na njyanama mu mujyi wa Kigali. Inama njyanama zishobora gushyiraho amabwiriza y'imicungire y'ibigo n'imiyoborere y'uturere y'igihe gito.
Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ko muri ibi bigo habera itotezwa ndetse ko abahajyanwa bahakura ubuzima bubi. Leta yakomeje kwamagana aya maraporo ivuga ko ari ibinyoma, ndetse n'abavuga ko abafungiwe muri ibi bigo bahura n'itotezwa ari amakabyankuru.
Ikigo ntabwo icyo ngororamuco ni ikigo kinyuzwamo abadereka mu gihe gito, aho rero nta totezo ribamo, nta turuti ribamo. Ni ibigo bigafata bino bene ngo urubyiruko mu buryo bwo kurufasha kugira ngo udakomeza kubangamira imibereho y'abandi, none icyo gihe ariko ugategereza ko rubaskindi rukajya mu kigo ngororamuco.
Uyu muyobozi avuga ko iminsi abantu bamara mu kigo ngororamuco iterwa n'ibyaha baba barafatiwemo. Asumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.